Kwako sio ni skendo, baby ni vupendo, simi tube kendo. Upendo wako umenijami, mpaka wengine siwaoni. Baby you drive me crazy, umeniziba zangu mboni. Nimekuzoea, kila time nataka niwe nawe. Girl you're my other half, you make me complete and I always say you are my fantasy. The way you wear makeup is cute I see. Una urembo tausi, mwendo taratibu yani bila kasi. You are my fantasy. The way you wear makeup is cute I see. Una urembo tausi, mwendo taratibu yani bila kasi. You are the one I wanna marry, uwe mpenzi wa halali. Baby you are my nuru lady, na nafurahi upo nami. Tulifadhili yeah. Moyo wangu meifadhi isia zako baby, and I will never make you cry like I'm in wako baby. You are my fantasy, the way you wear makeup is cute I see. Una urembo tausi, mwendo taratibu yani bila kasi. You are my fantasy, the way you wear makeup is cute I see. Una urembo tausi, mwendo taratibu yani bila kasi. You're the one I wanna marry, uwe mpenzi wa halali. Baby you're my nuru lady, na nafurahi upo nami. You're the one I wanna marry, uwe mpenzi wa halali. Baby you're my nuru lady, na nafurahi upo nami.
Unanimaliza sana.